Now push your seat on my jambe. This is your jambe.
Shout out to Vince on the beat jacket. I had to do this for the fans' sake. I'm getting all this love on the fan page. And plus I kill it on a damn stage, eating my competition like pancakes.
We shot and go so in his abeya my champions. When him razi bestezako ni masansi. When he babi wezi bishana na janjis. In fact I blow my choke draws a lunches.
You hella done what you think, it's up with this rampage. You think you can just insult me cause this man's babe? I'm a G, name a nigga that I can't slay. Don't think you can intimidate me, boy, this man's brain.
Acha moto hapa sili bobo shante. Na hika nairo kusha fungua ma branches. Nisha kumak red dot kama pantre. Kauta kizogo we comply, tuwaza changle. Chukwa isi kisindio champis. 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 Sindio ma champis.
Nah bro, you ain't no champis. 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 You cannot be champis.
Na kusho sindio ma champis. Champis. Champagne, this is my champagne.
Hell nah, you ain't no champagne.
Na jumpers, utaingiwa punches. Zako screensaver, bitch, zako zote monkey.
You gotta relax, man. You're not in this rap game. Sipping on a cheap liquor. We only do champagne.
Luku zako mbwakne, wezi kuwa jumpers. Unajirombo sabure na ulikuwa classmate.
Nah, brother, see, you can't say. Me, I just stack cake. Oh, we used to school together. Thank you for the update.
Seeing you from over there, make you tell that it's a contest. We ain't too many hit, make you know that it's the wrong step. You two are the biggest superstars in the country. So in actuality, what do you be jumping? What you mean I ain't no champion?
Nah, brother, you are wrong. This boy be a champion.
Oh, we both go on the champion.
Hell yeah, I'm a champion.
So if you know that you a champion, put a man, let's go.
Champions,
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 champions. This India my champions.
Hell yeah, we be the champions, champions, champions. Yeah, we be the champions.
Nasema sindio champions,
champions, champions,
champions.
Yes sir, we be the champions.
Nini mutoto ya
hata mini kiwales
Chapigia ngoza wiki sa the best
Hata mini chanere
Chapigia ngoza wiki sa the best
See the other day I was in church to thank the most high God for the gift of life. Yo, there were people judging me left and right back and said
Nomady, wakio no profanity. Nomady, wanadhani ni abnormality. Nomady, yani kama vile vanity. Nomady, Mbona unaroll kwenye bima Singeshikia mama hata nyumba Mbona unaishi kileleshu Na babako anateta na pesa
Mbona wana information Wachacha wana truth tu. Kuna wajinga wako tuna knowledge ya books hey, Kuna wajinga wako tuna knowledge ya books Mbona wana information Wachacha wana truth tu. Kuna wajinga wako tuna knowledge ya books hey, Na pia wale uto empatani na looks Siamini ulimi ya mtu oni neno alie juu
Binadamu wana maroho Nia yao kukuvunja moyo
Binadamu always wanandia Bari ya bandia Tukwa live juu ya grace ya mungu Si favor ya mtu Tulikubali hakuna alie clean through Hatukosi sports cap of ya mabutu Hawatendi kitu bila strings attached kama orutu Nina mengi ya kusama bila kwezi Kabla ninde ilesi maenanga ezi Niko solo sitegeme clicks kama Cambridge Watakulete ya flower when mapua inapamba Hati love yo to love but Kone ni kupati ndoko best position kukusta
See the other day I was in church to thank the most high God for the gift of life Yo and they want people judging me left and right I can say
Nobody, I'm not going to be
kishingo ninginia nipeza kwa chukwa chumanza umeniteka asilimia umenifanya mbochi mikwako no 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 mapenzi bila makasiriko no 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 kipenda basi heshima iko when no my love upote utakaponta kwenda my sugar coke ata waseme nini na kupenda kishingo ninginia nipeza kwa chukwa chumanza umeniteka asilimia umenifanya mbochi mikwako no 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 mapenzi bila makasiriko no 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 kipenda basi heshima iko when no my love upote utakaponta kwenda my sugar coke ata waseme nini na kupenda nawe unapenda na sana baby nawe you are my lover my baby boo nawe unapenda na sana baby nawe hatutatenga na mimi nawe nawe unapenda na sana baby nawe you are my lover my baby boo nawe unapenda na sana baby nawe hatutatenga na mimi nawe tamu kama kachumbari sura kama kazari mtoto kweli ni hodari boga tam tena za bizari pama kubwa mwenzenu nimekufa nimeoza anavonipenda mwenzenu kasha nipa unaoza mpaka naruka mateke yani jinsi nampenda haje geto aniteke mie popote ntakwenda kipenda basi heshima iko when no my love upote utakaponta kwenda my sugar coke ata waseme nini na kupenda napenda kusema baby now my love my baby now napenda kusema baby
now kikutoa bukla tufike hope hakuna kukitu ni kundakini na toto una meza uko mavela walai akiota tongla natoa kitulie akidai tubaroda na pia mia nilipe anarombosa nataka mini mbekwe dema bombita napiga rundu vifijo akocho manyanya na shuku nikaluma mbala waza kuuma uma nadai ni kuchote uta manyuria ni kuchote wakopi kumanyuria na nikikuchote wakopi kumanyuria nikikulamba wakopi kumanyuria nikiweka wakopi kumanyuria kuchote chote wakopi kumanyuria nikikulamba wakopi kumanyuria nikiwega pepe kikuchote unazuri yangu mimbwegze sakula kitu bigze unajua mini mbanga na rungu nipoze nisikublemu kimokre kina juo ujazoea nikuradele bolepo ujazoea nikunyenyo kwenye niplo ujazoea akoto manyanya na shuku nikaluma mbala wacha kuuma uma nadai ni kuchote uta manyuria nikikuchote wakopi kumanyuria chote wakopi kumanyuria nikikulamba wakopi kumanyuria nikiweka wakopi kumanyuria bebe nikikuchote wakopi kumanyuria chote wakopi kumanyuria nikikulamba wakopi kumanyuria nikiweka
kwa street vijana na wababa wananitaka kwa shit class imepanda squeeze na lipaga fees nafanya hawalali wanakosa kusingizi freeze ice cube ndani ya glasi yangu ya whiskey kachoma ka weekend tukisha sukuma wiki manoti mashilingi kaginimbi na siringi noma sana kuliza firimbi kachumbari haipashwi moto haitaki joto squeeze tuna live it vile tuliona kwa kachumbari haipashwi moto haitaki joto kachumbari haipashwi moto haitaki joto kachumbari haipashwi moto haitaki joto squeeze tuna live it vile tuliona kwa ndoto nuku safi safi bila filter kwa mafoto tunakesha kama waumini kama popo haipashwi moto haitaki joto squeeze tuna live it vile tuliona kwa ndoto nuku safi safi bila filter kwa mafoto tunakesha kama waumini kama basho check imebalance check aja bounce imebalance Loni kama nita lose manas kata maji mpaka lose balance lose balance fanya kama una lose balance lose
choses pour la
fonte.
Sema awalete, ero walete. Tumejiko kiki noma. Awalete, wewe walete. Wala wewe usiwe na noma. Awalete, ero walete. Kama fue cheda ya ni tusawa, tusawa. Kama ni sheshe watapagawa, pagawa. Yani tuko funle kikosi wanya mwezi wadosi. Ya 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 ya. Mr. Hennessy, DJ Day Clap, you mark 001. Ya 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 ya. Fanya hala hala, sote tuko sawa. Wendo na chelewa, yani full kujachi ya handi umwagera.
Pesa ya maji la metorea jasho. Oya mapenzi konyo,
konyo.
Nimeinua mikono,
kono.
Kama nzikangu na my best friend, nimekuta wanakula mdomo kwa mdomo. Kama nzikangu na my best friend, nimekuta wanakula mdomo kwa best friend, nimekuta best friend, nimekuta best friend, nimekuta wanakula mdomo kwa mdomo.
Gachi B.
Nakula mtaji tutajiwaga kesho. Japo pesa ya maji la metorea jasho. Oya mapenzi konyo,
konyo.
Nimeinua mikono,
kono.
Kama nzikangu na my best friend, nimekuta wanakula mdomo kwa mdomo.
Aya.
Sikia sasa om, kuna huyo nyange ma DJ kutwa nyimbo za kizungu sijua najikutajiga. Na kuna jirana na kibenteni usiku anapele kwa moto kelele kaka kuna msiba. Fuck. Leo litakufa jitu. Amtaniua huyo.
Naelea, mini nisama kina kirefu. Oya wanangu kina,
kina.
Mwenenu nisama kina,
kina.
Nilimpa macho matatu na show za kibabe. Tatuka mchora jina,
jina.
Sikia sasa, kusemo kuli nilihudumia. Ili ya sipata shida yaka niona danga. Yani wala kunihulumia. Licha kumfungulia duka mpaka nyumba nikapanga. Amaru.
Leo litakufa jitu.
Wacha ni confess, niko na test. Nimedunda CBD, nikaona chest. Mina taka ni mches. Zwa me ni drink day one bila chesa. Akena ni chesa, anasababisha juu ameweza. Kani mate mina meza. Aki boy chalmwambia sita mcheza. Na venye anaka kuligalize. Na hiyo smile inafanya mina fantasize. Na cheka cheku sijalini venyu meni nice. Misari zangu kazi jaweza minta revise. Na penda chali waka nairoto. Chali maluku kaza lango na burale. Chali kama bien na nviri. Izo sahuti kezani tasikia viti. Chali wa manjing na mazong kama tida. Buti na meja giflani. Na venye ameunga kama ojira buru na accent kashafi. Mina sema chali waka nairoto. Waka nairoto. Chali waka nairoto. Waka nairoto. Mina sema chali waka nairoto. Waka nairoto. Chali waka nairoto. Waka nairoto.
Panga tena nampanga kisha namdanda miziardi. Tena nipana tena nataka kisha namkuma gizani. Tena nimada wangu mavila misita genya. Bado naweka sije katekwa nda bakindenga. Yane nimepata he wangu wa motisha. Narenda bonga sije nikagua wangu wa that. Ananiweka nanga. Naro inagonga sije ni babu wa serikali.
Kiwango wa motisha. Naro inagonga sije ni kakua. Anani wekana na. Naro inagonga sije ni babu wa serikali.
Chali wakanai rotu. Wakanai rotu. Chali wakanai rotu. Wakanai rotu. Mina sema. Chali wakanai rotu.
Ingwa reni miamuka na mina utakajua. Nisha tumia punch na hata sijapumua. Siziringa na imu ili juni maua. Demo unazeeka damo besa unatambua. Ilikatia ulengo kwa kakubali men. Na sijazoea hivo. Siku muliza kayo kuanga na chali men. Juu sijazoea hivo. Unazoea hivi. Kuchiza na matiti. We play na my big things. Kono paniko ni big team. Sitini jile sina tibudo na bo. Sitini wivu ni tibudo na bo. Sitini jile sina tibudo na bo. Sitini wivu ni tibudo na bo.
Nina kinyambis na kitashu mdakr. Ni Guzman ya ni madidi the man. Nina manjling na mangoto za kisintin. Matibia ni kiwa trace of this na. Mabaroda mi ukashi na kinyambi.
Wenye matiki kukidiki down nichi.
Na ukini praise exo bako yuko ria I. Ni kukufanya kadu mepachi kisintin. Na maayela wenye bomba. Ni masiwa ndo kubonga. Na kauka na fiwe nyonga. Kauka na fiwe nyonga.
Yokuonga ready ya kesabu mara utat. Kibir mukufanyia kama sutra. Uzga nipate ka umibugda maluda aluta. Alafu kutio uba mumonyesha. Kupan sativa yonanyesha. Kuchain saliva mjumsho. Bili ameiva na roo inasema ni yetu ina prefer. Dema nite bro, mimi guy mimi. Dema nite bro, mimi Ndaka bang bros.
Ilikatia ulengo kwa kakubali men. Na sijazoea hivo. Siku muliza kayo konga na chali men. Juu sijazoea hivo. Nimezoea hivi. Kucheza na matiti. Kuplay na ma big things. Kona paniko ni victim. Ilikatia ulengo kwa kakubali men. Na sijazoea hivo. Siku muliza kayo konga na chali men. Juu sijazoea hivo. Nimezoea hivi.
Yoko unataka nde, mipia nataka nde. Huku buda rada nyati si uchanga. Yoko unataka nde, mipia nataka nde. Huku buda rada nyati si uchanga. 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 Huku buda rada nyati si uchanga.
Roga roga sa zingine mikanga. Utazipata hapa kwa ujajipanga. Na sitakishi lakini sura jimanga. Bila meno mziki nilingonanga.
Chrome mwengine wachange zile za ndo msimu kom. Location nimetuma nimepin hapa home. Kalesa kauna wesa jukichanga ndo form. Diabo vodo kauna weza ombalon. Ban ban kani picha tunaban. Zikilipuka tunabonga vitu sili. Wezi nipata na wasichana.
Uongo wacha kujifanya zimeshi.
Yoko unataka nde mipia nataka nde. Huku buda rada nyati si uchanga. Yoko unataka nde mipia nataka nde. Huku buda rada nyati si uchanga. 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 Huku buda rada nyati si uchanga.
Huku rada brada nitanganga kanga banga tumeza kanyago blado kakubanja taka taka. Sikna changisha kamkwanja kakushika mpinga kwanza kauna jona kata waba kanjamo na tanyaga ende. Team together pay together DTPT on the form. Members of the female gender Kibiriti Chronicles. Fuko ina kikondiko nyinyi na ombi to onjivo wa easy area muchoma kwa corridor. Mkurugenzi wa DG his excellency. Chumbo zingi stashilingi mapeni plenty. Kanyeso bili ya simi tuchangishi eni. Sushi kisha deli na mamoro na kamfuko heavy.
Yoko unataka nde mipia nataka nde. Huku buda rada nyati si uchanga. Yoko unataka nde mipia nataka nde. Huku buda rada nyati si uchanga. 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 Huku buda rada nyati si uchanga.
Wakenya wote wanapenda kudunda. Wanapenda kudunda. Pesa zote zinaisha kwa dunda. Zinaisha kwa dunda. Dunda basi Kenya tudunde. Dunda basi Kenya tudunde. Dunda basi Kenya tudunde. Dunda basi Kenya tudunde. Mapromota wa vijana sababu
Ziki Kenya inalipa na sababu. Airplay ni kibao na sababu. Ngoma tamu hainanga katabu. Alila lila, alila wandena. Ewa basai wanaruka kude. Wakale wetu wanatoka teke. Wasabere, mnataka ni wataje. Waluya wetu bora kasembe. Wajaka wetu wanywaro matichi. Costa Rica twakuja madafu. Wakamba wateso Turkana waya. Wakenya wote wanapenda kudunda. Wanapenda kudunda. Pesa zote zinaisha kwa dunda. Zinaisha kwa dunda. Dunda basi Kenya tudunde. Dunda basi Kenya tudunde. Dunda basi Kenya tudunde. Dunda basi Kenya tudunde. Siku moja manzi moja aliniita. Alidai ati ninunulie shisha. Twende uptown nikanunue pizza. Na mido kwa mfuko imeisha. Sponyo moja alipita kwa dirisha. Super ikabidi amejipa. Lakini juu napenda kudunda. Nika move nikaelekea kwa bucha. Dunda kama anti corruption. Dunda kama Kenyans on Twitter. Follow me, follow you. Like pics, post memes. Wakenya wote wanapenda kudunda. Wanapenda kudunda. Pesa zote zinaisha kwa dunda. Zinaisha kwa dunda. Dunda basi Kenya tudunde. Dunda basi Kenya tudunde. Dunda basi Kenya tudunde. Dunda basi Kenya tudunde. I'm just a child for law. Baya lagi ni kemesu ye senda korua. Nime blue life na wade senda chamari huwa. Ama jesi keshi alonuku. Na yale umetenda siwezi linganisha na mwanadamu yeyote. Kwa vile umenijenga na genu my defender. Misi na kesi kesi yoyote so my agenda ni kukusifue.
Na Yesu ana mipango, ana mipango, ana mipango na wewe mami. Na Yesu ana mipango, ana mipango, ana mipango na wewe dadi.
Roho Mtakatifu
shuka, shuka,
na uwepo wako
shuka, shuka.
Roho Mtakatifu
shuka, shuka,
na uwepo wako
shuka, shuka.
Bla bla, me kuna chele na dujere gapila. Sami ndo mi, sisi fona na nagaju. Hata wako zangu zenda nisha gina wao. Kasafari basi ngoma na andika. Kanimboka basi kizibo pandisa. Kanimbio basi nika andrimita. Na wakiste gina wapita kama sima kwenye mita. Kasafari basi ngoma na andika. Kanimboka basi kizibo pandisa. Kanimbio basi nika andrimita. Na wakiste gina wapita kama sima kwenye mita.
Can't be me, don't wanna be. I heard my niggas calling you a wannabe. You tryna be me's upside to me. I'm dope, motherfucker, cut you in a beat. Can't be me, don't wanna be. Can't be me, don't wanna be. Can't be me, don't wanna be. I heard my niggas calling you a wannabe. You tryna be me's upside to me. I always wanna be where I wanna be. I'm dope, motherfucker, call me cannabis. Most in the nigga, when your nigga was gonna me. My fans on the fender was gonna me. I'm fuck a bone, man, I can't bother me. Hili ramu tanola hii. Ukijana juwa chesi ya mekuja peace. Pam pam gang blazing out the shoot to kill. And your girl I'm in the test gonna dig it free.
Kasafari basi ngoma na andika. Kanimboka basi kizibo pandisa. Kanimbio basi nika andrimita. Na wakisegi na wapita kama sima kwenye mita. Kasafari basi ngoma na andika. Kanimboka basi kizibo pandisa. Kanimbio basi nika andrimita. Na wakisegi na wapita kama sima kwenye mita. Mutembea nile chaga jo kutama. Kibu dasu na jo mambo ni mdaga. Hivo ndo mikuwa mambo mingi ndo sinaga. Naifonya june penda nikijua ndao bamba. Flow ni tight ilisha funga na kamba. Misari kuzirembeza zipo tamu neza lamba. Niko hai nikari mechoma kimbaga. Wezi linganisha kaka soba jo kustaka. Ambi vocha nyama ija impita niga. Inaitwa favor tadani triple zita niga. Mafalo amedozo melalisha niga. Biki ya chino kaboom 00 jina. Kasafari basi ngoma na andisha. Kanimboka basi kizibo pandisa. Kanimbio basi nika andanite. Na wakisekina wapita kama sima kwenye mika. Kasafari basi ngoma na andisha. Kanimboka basi kizibo pandisa. Kanimbio basi nika
bila jasha. DJ graba daba, alafu cheza doba. Ikibamba sana unapolo mara saba. Uokovu, inashika kushinda jaba. Ikibamba sana unapolo mara saba. DJ graba daba, alafu cheza doba. Ikibamba sana unapolo. DJ graba daba, alafu cheza doba. DJ graba daba, alafu DJ graba daba, alafu cheza doba. Ikibamba sana unapolo mara saba. Uokovu, inashika kushinda jaba. Bila jasho na jibamba niko soba. Harabababababa, alafu leta raba. Bad vibes, tunarabi dila raba. Wakisikia isong, wajue ni baba. Wakipiga tiktak, wajue ni baba.
Timeless, no! Takuwate mavijana, hey. Hata tunarabi. hakuna kunywa maji siyo changa. Hakuna kungangana, izi tunatoka hapa bila cha show. Bila cha show. Bila cha show. Bila cha show. Izi tunatoka hapa bila cha show. Bila cha show. Bila cha show. Bila cha show. Izi tunatoka hapa bila cha. Kuna mzana kutesa bila hatia. Baka unalia, unalia, unalia. Siwe na pressure, Yesu wako hia. Atabeba mziko yako hopu nasikia. Ukiweka nguvu mingi kuna vile uko solo. Usichoke tu mdogo, usichafue polo. Kama hujarada tukidance utufollow. Tunazichoka fee hapa hatuto ujasho.
Sasa idance wende kusema wene kama guest. Na juni bila dasho unaitaji kurest. So mkono moja unaweza weka kwa ukuta ama kwa shoulder best yako hapo next.
Bila cha show. Bila cha show. Bila cha show. Isi tunatoka hapo bila cha show.
Eh, bila cha show.
Easy.
Bila cha show.
Hakuna wowo.
Eh, bila cha show. Isi tunatoka hapo bila cha show. Eh, bila cha show. Renta taleta bila cha show. This is what it is. Taka bila cha
show.
Shukuru miko kunipa kuduru. Hindo nyoka huspit na mate haya kuduru. Kwenye ikulu mina testa na ndururu. And if I pay attention, baba lipa ushuru. Well, liza kiatu, mimi nina makuatu. Nikisema maneno wa mawili ya mwakati. Stari mikali pwani wanazita chachu. Uliona kufunza kitu kati umbea na udaku. Ni pointless kama vidole ni mbili. Ngela make hits, ya ni kamili kamili. Misha watega hiki nikitenda wili. And I don't do shit kana hisi so the hili.
Wana unaringa na mushene ni tamu kukuliko ni hivo. Hakuna get. Bona una ringa na mushene ni tamu. Bona una ringa na mushene ni tamu. Bona una ringa na mushene ni tamu kukuliko ni hivo. Hakuna gang noma kama Rico siniko. Na bazu saina ngoja tukali. Ni sense talent yangu haipendi mavani. Na jeshi kila place so mchezo si die die. Madem machungumu na wale wa mivai vai. Na jeshi ya Mombasa na Kisumu nice nice. Wale wa milimani hawapendi ku ask price. Kumekato ndilo. Jeshi ya kondele huburuga na mafinyo. Jeshi ya mambo leo 44 ni wazito. Na lines bado mingi kasi kati ya mkorino. Jugudani na
jeshi. 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 Jeshi.
Eh, nie tuyo ke.
Jeshi. 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 Jeshi.
Ya wananchi na ya mapombe.
Jeshi ya bubigi bano wezi kukompea. Na kama unangori sana buda we don't dare. Tunaringa juu tunawatesa jo out there. Na bado ukitutukana we don't care. Jeshi ina hanja mna tunapiga style. Adi tuza Gangnam man tujinae. Tukivuta tuma sha sha sha. West tuka ukisikia tuma praka ta pa pa. Balance with it and turn up with it. 22 bet tunatana be hit. Sezi choma bet kani shada will it. Mindyo jackpot kama kawa we win.
Jeshi.
Alaikum, alaikum salam kabagaze. Mbona umetika mandazi? Bana ma stress kama ati atoi kitu rosa fia pote. Lisi joni ndefu wake kando angoje. Mina taka demka kose. Bila pesa yezi ya iwezi. Sema kweli unakutu, unakutu. Junanga mutu, junanga mutu. Kila mtu amekushuku. Ndo mana amekupiga marufu.
Unacheza, chezwa mwachani. Amwachani, na bado amwachani. Hautowagi kitu pewangi. Haupewangi, ndo mana upewangi. Kutu, 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 kutu.
Ae, 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 ae,
kuonyesha giza. Pyramid scheme na mchezo za kuigiza. Nasikia makelele next door. Kumbe kuna what? Kumbe kuna war. Kuna one boy plan ameficho kwa kabati. One boy plan yaliuliza tuni aje na ndio tofauti. Tofauti yangu mina wewe ni everyday tunakutu. Junanga mtu love kila gela na kushuku. Ndo mana umekupiga marufuku. Marufuku.
Unacheza chezwa mwachani. Hamachani. Na bado hamachani. Hautowangi kitu pewangi. Haupewangi. Ndo mana upewangi.
Sheri Soso macho na tabia tuendana. Kachora tatu kwenye bajangara. Zidisha chumvi nikoshe. Nipe kwa mapana nkoroge. Ikishuka chini regeshe. Achana na mafisi watete. Vile unanibembeleza kama ni usingizi doro midoro. Ata waseme watachoka. Kwako mini baki solo. Mi solo.
Goosebumps, na na na. Come just my banana. Girl, you make me loco. Ah, nikupe poch baby na na na. Upate choto kidogo. Iki kupanda nyonya na 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 na. Girl, you make me loco. Ah, unavyo nibembeleza kwenye usingizi toro. Mitoro. Hata watete wanuni. Misi kuwachi solo. Mi solo.
shiva gunia bado. Come right kwando thi uja nikupige date kile best unapenda. Katoto nika bad bad girl, she wanna roll with a bad bad man. Kuja hapa ni kupapase, unaumwa na wapi ni kukande man. Katoto ni moto, moto, anani pachato. Kipageja sitaki duve, nafunikwa na pata duve. Katoto ni moto, moto, anani pachato. Kipageja sitaki duve, nafunikwa na pata duve.
Fire,
she got it fire baby.
Nimebeba design na kitanka. Na kama Johnny Chinga takata ye ni tanka. Wezi kosa dunda kipati na mapatna. Patna ni tanka na pia ye ni tanka. Tanka ya kunye taska itaweta. Zingalete apa. Tanka ya kunye taska itaweta. Zingalete apa. Kwa kukata kuna ule ticha. Na kama kuna jiba na kuja na mariza. Kwanza weka shifla na weke koyo sigla. Luku kani moto na piga iyo dikla. Penda nge maziwa na penda joya kibla. Dogo ya dogo tutaje oma diva. Dogo ya dogo tukikata masifla. Dogo ya dogo tutaje oma diva. Tanka ya kunye taska itaweta. Zingalete apa. Tanka ya kunye taska itaweta. Zingalete apa. Kunya whisky mota, kunya vodka uta. Mix na maja mota, mix na soda. Na dai cocktails na pama taska. Ta kunya dry amota, mix na chesa. Na dai ya can amo na dai ya chupa. Kwanza dishi wet fry ama ni choma. Nona kamerunda ukishikisha na gomba. Kwanza kula wet fry ama ni choma. Konyolo tukate konyolo konyo. Kate konyolo konyo. Kate konyolo konyo. Kate konyo konyolo. Tukate konyolo konyo. Kate konyolo konyo. Kate konyolo konyo. Kate konyo konyolo. Tukate konyolo konyo. Kate konyolo konyo. Kate konyolo konyo. Kate konyolo. Amebeba design ya kitanka. Na kama Johnny Chinga takata ye ni tanka. Wezi kosa dunda kipa na mapatna. Patna ni tanka na pia ye ni tanka. Tanka ya kunye taska itaweta. Zingalete apa. Tanka ya kunye taska itaweta. Zingalete apa. Kunya whisky mota, kunya vodka uta. Mix na maja mota, mix na soda. Na dai cocktails na pama taska. Ta kunya dry amota, mix na chesa. Tanka ya kunye taska itaweta. Zingalete apa. Tanka ya kunye taska itaweta. Zingalete apa.
Akiitisha anapewa, pewa, pewa, pewa. Pewa, kwanza venye amelewa. Lewa, lewa, aizito bossi atalemewa. Akiitisha anapewa, pewa, pewa, pewa. Pewa, kwanza venye amelewa. Lewa, lewa, aizito bossi atalemewa. Mshodora bujongo joli nipea kinyambe. Na msuka kama sponyo juni limea kitambe. Alinisetia ya turi kunye manze ni jibambe. Dikwara supanguzi manjoti joni ulambe. Na kama lisafis kame toke ya kijabe. Kule kadoba uchu nasiko kina mgabe. Nilipata kashada na mbogu pale kwa zabe. Kwa disi ya kibawa kaba mikati wabe. Nitu wabebe wanene ndo tumelande. Maspika zikiduna kwa bukla tuko inade. Juni kishika mic na wabamba kila pande. Jukani kutema muwaroga mwane tufande. Akiitisha anapewa, pewa, pewa, pewa. Kwanza venye amelewa. Lewa, lewa, aizito bossi atalemewa. Akiitisha anapewa. Pewa, pewa, pewa. Pewa, kwanza venye amelewa. Lewa, lewa, aizito bossi atalemewa.
Simsupale nipende nyeshe vile miufanya. Muanyaga mavajondo joni watoe panya. Nichopanishe kitu sileja kata itana. Nitemeninda na dumbo bado mina ikana. Tapendo kidondo salafu, luna rombo salafu. Nishike chini ya fubedae. Sataka haga nono kama unaga chaikae. Kwetisha kila mali muka pigadi kwa leo. Skiba doka waka pinga nobu mbele doka rae. Vle muwa mashash mandom sa zote zimirae. Kanika jova tena kondiko bado na piga dry. Dry.
Akiitisha anapewa. Pewa, 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 pewa. Kwanza venye amelewa. Lewa, lewa, aizito bossi atalemewa. Akiitisha anapewa. Pewa, 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 pewa. Kwanza venye amelewa. Lewa, lewa, aizito bossi atalemewa.
kitu bossi atalemewa.
Akiitisha anapewa drinks na mahewa. Waitishe na yo bill wanitishe. Everything on me. Leo niko na ganji ati leo niko mafutani. Najificha shimo flani. Potea kauko flani. Andama shore flani. Anipe vitu flani. Nalipa kila shoti na nalipa pia na shopping. Vile na kunape. Royko na sape. Manyu pia rizegu. Pewa drinks pia na nyagu. Na msuka kama sponyo juni lime ya kitambi. Kamtu ni kazuri kama toke ya kijabe. Rangi ni ya dhau kana cheste ina nazi. Kamanze nyuma kama zile tipu za zamane.
Akiitisha anapewa, pewa, 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 pewa. Skonza venye amelewa, lewa, lewa. Aizito boasi atalemewa. Akiitisha anapewa, pewa, 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 pewa. Skonza venye amelewa, lewa, lewa. Aizito boasi atalemewa.
On Facebook and Instagram @DJ38K.